Kutumite wenjagala ebyaddala mukwano kutumite
kutumite
wontambuzize banga nga nkunonya lafu yonjetaga njinonya njinonya obulamu tebukyawera njagala oyo malako ekiwubaru mairofa tenderera tenderera singa ogenda nunoda love you tinatamira naye tebapusibo tebakuganya kuva wowowowo guntwala guntwala mukwano guntwala love you baby ntwala ntwala guntwala guntwala mukwano guntwala love you baby ntwala ntwala abalosa nekosa siri mukwekoza byatala omukwano gwono mwana gwampamba gwampambira ddala njagala kimanye mpulize lona kyekantirire ntegeeza lona kyamanye ebibadde bikutte binte leka ndabe gwolieyo amasika gange lyessanyu ly'obaolyawo leka ndabe nkulinze wolyero wolezo gye guntwala guntwala mukwano guntwala tafuyo bebi ntwala ntwala guntwala guntwala mukwano guntwala tafuyo bebi ntwala ntwala wenjagala ebyaddala mukwano kutumite
kutumite
ontambuzize banga nankunonya lafu yonjetaga njinonya njinonya obulamu tebukyawera njagala oyo malako ekiwubaru mairofa tenderera tenderera singa ogenda nunoda love you tinatamira naye tebapusibo tebakuganya kuva wowowowo